mwangizi, kakuwa mwanangu, Rana kakuwa, kakuwa baba, echereko vigerege, kakuwa baba. Oh, the love of my life, oh my soldier, kipenzi cha roho yangu namba moja. Oh, ndia ni furaha, ndia mwana wetu furaha, familia ina furaha, amekuwa baba furaha. Ndia ni furaha, ndia mwana wetu furaha, amani mwana kakuwa, kakuwa baba, kama mkungu wa ndizi, kakuwa mwanangu, Rana kakuwa, kakuwa baba, henya, 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 henya.
Oh, viwa kwa memba wa chila, anato driba na sula. Oh, viwa kwa memba wa chila, Odo kuneje adola, awachije, chije, chije, awachije, awachije, chije, chije, awachije, dokunde, 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 dokunde wa.
Mwana kakuwa,
ae kakuwa baba,
kakuwa baba,
ae kakuwa baba,
kama mkumbu wa ndizi,
ae kakuwa baba,
ae kakuwa mwanangu,
ae kakuwa baba,
Rana kakuwa,
ae kakuwa baba,
toto ye.
Witness to the song when we have celebrations,
and we use the phone when we want communication.
Now call your papa,
hey papa,
call your mama,
hey mama,
call your brother,
call your sister.
Mwana kakuwa,
ae kakuwa baba,
kakuwa baba,
ae kakuwa baba,
kama mkumbu wa ndizi, kakuwa mwanangu,
ae kakuwa baba,
Rana kakuwa, toto ye,
your hands. If you happy and high, let me see you clap your hands.